bay chaaylku maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heshay maxaan soo horay chaaylku maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heshay hakeygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu iqaaday maxaan hurta seexaway
ilaaway maxaan dibashada ku raagay.